Tommy Rice and Rapper Jabba.
You are Cataway,
Rapper Jabba, Tommy Rice.
Sidi Wakabi, Zendi Wakatawi,
Zendi Wakatawi,
Sidi Wakabi, Zendi Wakatawi,
Zendi Wakatawi,
Sidi Wakabi, Zendi Wakatawi,
Zendi Wakatawi,
Sidi Wakabi, Zendi Wakatawi,
Zendi Wakatawi.
Beating to put the conga kunama. Omuziki kwanga chificha nyama. Ngulaba mwe gumba. Ndi moving yang kobe ye kubia kopa garu. Anti luka flow mkuba nguo wari. Seta gapa mitengo mazange zivuga. Baheta ziba tomeda. Top of the gear munchi wani senga bendela. Tommy race killer mba kuba ngante. Lyrical machine batuni kubinyo. Mutima gwa mpolo goma. Aba yimbi vefu mba mifaya mba siriza. Bajula boy ronzi mba wapirawu. Bemba sanga mbato mba foto langa tomato. Sidi gole webi ayi tonza nyisa. Sidi rusozi fleki tompala mpa. Yeah. Tommy race and rap it up. Let's go.
Sidi Wakabi, Zendi Wakatawi,
Zendi Wakatawi,
Sidi Wakabi, Zendi Wakatawi,
Zendi Wakatawi,
Sidi Wakabi, Zendi Wakatawi,
Zendi Wakatawi,
Sidi Wakabi, Zendi Wakatawi,
Zendi Wakatawi.
Shaka Muchimba, then I went to the Simba. Zali Muchimba, niggas to remember. Teliku Simba, the aliens and Butumba. Nuna Sumba, human Zasinga to Sumba. Sasukunya, my bad man, me ever bender. Mommy sent him a knuckles in a bump in the Simba. Very detrimental when me get in our center. Me have a big Uzi and a tiny temper.
Sidi Wakabi, Zendi Wakatawi.
Zendi Wakatawi.
Sidi Wakabi, Zendi Wakatawi.
Zendi Wakatawi,
Sidi Wakabi, Zendi Wakatawi,
Zendi Wakatawi,
Sidi Wakabi, Zendi Wakatawi,
Zendi Wakatawi.
Mike in the bad, inga corruption. Complicated inga Bible moru koleya. Luka flow mo utango buji mo chikopo. Ino weba motor race ze Fernando Alonso. Mtundanga Christmas card mo December. Tundanga kweti na mara mo chiwunya. Komiti ya gase vya dalambala gala. Zendi muzibunga paper ya chemistry. Especially student gayo sanyo. Ndibi wanfu ngolu ba rubber duwaini. Zesere gangolu koba rubber isko. Habibi game mimu anjitairira. Njo changa unipati nga kasana kaya se. Non simbu to suviro. Wa buri mwaka mbao. Easter Sunday.
Sidi Wakabi, Zendi Wakatawi.
Zendi Wakatawi.
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 Yes, well it's your boy Tommy Rest. The look of familiar to super rap. He done hip hop gangsta. Alliance of one look a ragga dance. I'll make it penene, kokoto, rapper dapper. Ravens production. Killer with your bun. Strike up. Rap.
Zendi Wakatawi. Zendi Wakatawi. Zendi Wakatawi. Zendi Wakatawi.